exclusive from deadhitspromos.com.
Nitakala ni mazifunza kodi destiny yangani ya bwanji. Mazifunza kodi destiny yangani ya bwanji.
Yehova,
nirangize nisoboro. Nachita zintu zambiri koma ziniwona destiny. Mazifunza kodi destiny yangani ya bwanji.
Ambuye,
rangize ninjira. Kakala ni mazifunza kodi destiny yangani ya bwanji.
Ayehova,
ni rangize nisogoro. Natika zintu zambiri koma zini wona destiny. Natika zintu zambiri koma zini wona destiny.
Thanks for downloading from zhitspromos.com.